zimepita zimekuwa wiki, wiki zimepita zimekuwa miezi, miezi zimepita sasa miaka mingi. Niambie ulienda wapi? Siku zimepita zimekuwa wiki, wiki zimepita zimekuwa miezi, miezi zimepita sasa miaka mingi. Niambie ulienda wapi? Milele, 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 nitazidi kutafuta we, hadi penzi langu nipate, tumaini langu sipotezi. Milele, milele, nitazidi kutafuta we, hadi penzi langu nipate, tumaini langu sipotezi. Sijui kule we ulipo, nimeulizia kote, ila hakuna ajuae. Sasa naja kwako, na sijui kule we ulipo, nimeulizia kote, ila hakuna ajuae. Milele, milele, nitazidi kutafuta we, hadi penzi langu nipate, siku dakika chache nitakufa bila